nabantu besifazane liyabahlukumeza bezali manje
Banele manje, enough is enough.